Yeah, MC Sharon, what? Al-Shabaab mama yao ndani ya nyumba kama kwa tuende. Nimekam kuchelewa, huduma namba pia ni kama sijapewa. Instrumental ilijipa mapema ila ni wengi wamefuzu, wengine bado kutema. Mindo yule makarao hupatia salute. Mikoa ya Nyanza Muhorvoni yani Miwani Youth. Nyakwara laibi ya puonju kwa keti. Medipoka bendu konyo ruka poka nego bimbe. Hapo kwa mimba buwana ska usiwa blame. Testosterone ni kochini wengi wao kusha kuwa madem. Na siku benda kuwao ni mambo bia na system. Emasculation of the black man hawako sing. Ongeza njaro za uslay king na skinny jeans. Zina wafinya mpaka kwenye spleen. Okuwa jahazi, okuwa steamer. Fuliza tala branch hapo saida begging isha kuwa gang. Shwari ndo sijataja, jusibie safari kom ni kama zina maja. Sizinguliwe na mikuanja, chunguza kwa makini sana sana. Jua ni miti hawajapanda, wapi wangari mathai. Nakumbuka ulijipa mpaka mwisho juu ya shamba. Wamewasili na wa China na reli ndani ya mbuga wanachokoza wanyama. Still I'm so free, say what I want when I want, I'm a G like that. Plus I blow trees, give me all the indo in the world and still it ain't enough. Medi zangu tofa uti sana na zingine usipime, usipime. Utajua haujajua mindo zira mama kovu. Shaky Lion King. Ra! Mindo zira mama kovu. Skandio simba baba nuka na vitani. Nina machungu nikicheki kwenye sidelines. Nakasirika sana na mafisi ndani ya pride lands. Sindo nyinyi wakujiita wasani makosa. Mina wafionza raw into the badlands. Sound viking I got this. The bomb like an ISIS. Prayers up it's a crisis. Nimekuja ku reclaim kila kitu man. Mpaka taji la dunia isha kusha man. Najua senge nitapita pia na zenu dem. Mutadhani nilupita na yule Chanel. Sina wakati wa slackness nonsense. Mbili kimu wa vipaji mumetuchosha na workness. Mpaka kwa media kuna franchise ya kufinya talanta na kuboresha ma alien. Jumo merogwa na manaija na bongo. Ni kama huku Kenya mulishindwa kusukuma maloko. Wasani imebidi wa mirvudi 9 to 5. Wengine gangsters, wengine mapoko. Utadhani wanado kulingana na insta. Ila wengi wao wako brokyo. Na kama kawa CMO zina collect my royalty. Hatupati kwenye mbosho. Yeah. Al-Shabaab mama yao ama decibel. Ukipenda nite zira. Nimekuja kovu kovu. Mama mama najua unataka kuwa rapper. Na kutakia wema. Mwana mwana kipaji ushapewa. Everything is gonna be alright yo. Al-Shabaab mama yao ndani ya nyumba kama kwa.